ngithi ngikutshele uhlale wazi ukuthi ngiyazwana neqiniso mina uthembekile ngithi ngikutshele uhlale wazi ukuthi ngiyazwana neqiniso mina uthembekile njengoba uthatha inamba yami uzolalela lokho kushiwo yimi alungafoni nomini ngiyacela njengoba uthatha inamba yami uzolalela lokho kushiwo yimi alungafoni nomini ngiyacela ngithi ngikutshele uhlale wazi ukuthi ngiyazwana neqiniso mina ngithembekile ngikutshele uhlale wazi ntombazane njengoba uthatha inamba yami uzolalela lokho kushiwo yimi cala ungafoni nomini ngiyacela wahlala nomama wezingane lalela lokho kufunwa yini cala ungafoni nomini ngiyacela njengoba uthatha inamba yami ntombazane cala ungafoni nomini ngihlala nomama wezingane ngihlala nomama wezingane
Let's go.